is a ninja, yes a professor. Or is a part to the Kuma Pesa. Sabula Tuni, yeah, work a kesa. Baby, Sinamo, Balunia, Guava Singa. Sinamo, baby, your Wally Cop. Guava Singa, baby, your Wally Cop. Sinamo, Ja, your Wally Cop. Guava Singa, baby, your Wally Cop. Baby, Jambula, Bakula, Beko. Chisachi Wato, Bakusameko. Is a ninja, yes a Kufira Cop. Ndakolia koke ndiako, faya, na vie kiyaye na jivako. Katini kuko mwinjaliko, chango jendi temoleko. Hehehe, nesuri mutalo tebongako, faya, abatesi malekebeliko. Tebatu wakaliza tubeleko, naenze nawe tulemeleko. Siku tani obaku wa chiboko, echika nyinga za kuyambako. Nga yefa waliko, zinamo baby, yegwaliko. Guava singa, baby, a wally cop. Zinamo ja, a wally cop. Guava singa, baby, a wally cop. Do that, do me that. Baby girl, that's the beat. She's a typical of whiskey. Or she can you move on the yeah. On that zanga, mokombo ti. We bang the alimina conga titi. It means you mabalo mubati. Erasia mania gamba my heart. Sipa wa ono munyonya paka foot. Simulika na musanga kukia poti. Na ungamba kutuja my heart. Akwaga na zaa soka kulisiki. Mr. DJ, nika start. Sibia muziki za teka poka light. Zuste wedi, edit tight. Balege dance, chi watu chiri fiti. Kwe ya gale, tuli life is tea. Tuli life is tea. Zinamo baby, ye wali kop. Guava singa, baby ye wali kop. Zinamo ja, ye wali kop. Guava singa, baby, ye wali ko. Ja, guava singa, baby, zinamu, ja. Mama wala moteri chivolamu, ja. Nzali kova riva chivamu. Nakolamu ama jandi namu, ja. Show me vibe, unzende terwa imu. Kanka nyaboge ya ku FM. Musi yange gwe na mbemu. Wampamba zinatunye miruemu. Ninja wendi, leka tushiveremu. Akuwecho ya gala, bebeleremu. Mr. DJ sabaka no tukademu, ya. Anyali mesa wano, fatumukangemu. Teri kusikiza, sawe ya kujoga mu. Kalantini tuwa mokoba, fabali kupodiamu. Ya, fabali kupodiamu. Ya, ise ninja. Notana record isi, ke soja. Aleo, yeah.